Unajua vile inakuwa safi eh? Weusi wamekutana na safi asiline house na hii nae
wanakimbilia mapepo pepo. Our life is like exo exo. Wanakimbilia mapepo
pepo
pepo.
Usiofia mashabiki wanaishia kwa foto. Utoke mpali weni ubafu wangu kushoto. Wamoto watote mpali. Wamoto watote mpali. Magoto tuko kedale. Sindoto tuko finale. Mitoko tuko proper bi. Upepo siokoko si santrope. Vile ndani patamu nje misi toke. Baby Google my gogo. Red click chini kidogo. Mchu kwa fast kata kidogo. Nenda kushoto kilea, nafagilea, endelea kulea. Oh shit, godi kulea. Shambalangu, napalilea. Napaki kuche, napanda pia. Namagilea, yeah. Yeah, utambai. Tusimame, tutembe dede. Kisha tupai. Baby,
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 baby.
You know I don't need nobody.
Nobody,
nobody, yeah.
When I came here, my baby.
Na mentor isia ni zote kwa mtoto mwana na kupa heko kabinti umenipia ni special na itaji utulipu kujilia langu epo wana kemeia mapepo. Oh, benzi unajua nini wana majibu machis. We nobody bees, we nobody business. Kunoga ni hivi ni kama una kiss man na dili siku hizi nyingi niko na meet cause plus jumlisha ina wendo mana ya maisha bumfisha. Mawazo kifuani kwa mister, kistaarabu. Acheza karate ya mapenzi, senpai. Maneno yao sio mikopo, watu die. Na macho yao sio ni kitu, don't feel shy. Vidole vyao sio risasi, they shoot and nobody die. Ikibinda nkoi, ikibinda nkoi. Wasi uniachaga hoi, watanikuta moe. Moe, moe, tutambai. Tusimame, tutembe dede. Kisha tupai. Baby,
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 baby.
You know I don't need nobody.
Nobody,
nobody, yeah.
When I came here, yeah. My people, people. Our life is like exo, exo. When I came here, yeah. My people,
people,
people.
Our
life is like exo,
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 exo.
Ilistana tu.